weerarkii ugu dambeeyay ee ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyaan gudaha ismaamulka Mandera Kenya waxa uu dhacay habeenkii talaadada halkaasoo weerar ay ku qaadeen ciidamada kaydka ee Kenya ay ku dileen hal askari halka weerarkaasi iyagana looga dilay laba ka mid ah maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday waxana weerarkii kan ka horeeyay oo gudaha magaalada Mandera ka dhacay 12kii bishii Abriil halkaasoo dablay hubeysani ay ka afduubteen laba dhaqtar oo u dhashay dalka Cuba kuwaasoo ilaa hadda ay maleeshiyaadka Al-Shabaab madax furasho ahaan ugu haystaan gudaha Soomaaliya inta badan weerarada ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya gaar ahaan ismaamulka Mandera waxa ay saameynta ugu badan ay ku yeelataa dadka ku nool deegaanadaasi dhibaatooyinka dadka deegaanka Mandera ka soo gaarta weerarada Al-Shabaab ka soo waxa sidoo kale jira dhibaatooyin isdaba joog ah oo ay dadka deegaanka ismaamulka Mandera ay kala kulmaan ciidamada dawladda Kenya kuwaasoo howlgallo ay kaga falcelinayaan weerarada maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka sameeyaan magaalada Mandera iyo sidoo kale deegaanka ismaamulka Mandera Ali Ibrahim Rooba gudoomiyaha ismaamulka Mandera oo shalay ka hadlayay munaasabadii ciida ayaa ciidamada amaanka ee dawladda Kenya ku eedeeyay inay dhibaatooyin kala duwan ay dadka deegaanka u geystaan marka ay dhacaan weerarada ama qaraxyada ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gobolka
kuwii dadka amniga mas-uulka security loo xilsaaray inay u soo jeesteen inay cunaqabateen ka xun tan Al-Shabaab ay ku hayso ummadda inay saaraan ummadda taasoo ka mid ah meel walbo bombaana ay ka kacdo meesha village ugu dhow oo meesha ku yaalo in militariga ay mar walbo ay tumaan oo si xun loo galo arrintaasoo intaasoo meel militariga ay dad ku dileen laba jeer bay Elram dad ku dileen dadka dhaawaca lagu dhaawacay Garsasaala laba qof ka dhimatay fino intaasoo qof baa lagu dilay intaasoo jeer baa village ku dhow meelaha lagu baabiyay arrintan argagixisada dowladaha adduunka oo dhan isugu imaadeen oo ay kari waayeen
ciidamada ammaanka dowladda Kenya oo ka hortagaya weerarada ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee dhanka xuduudda Mandera ayaa joojiyay isu socodka ganacsiga ee labada magaalo ee Balad Xaawo iyo Mandera ciidamada ayaa qabta kadibna guba haddii ay gacanta ku dhigaan alaab ganacsi oo ka soo gudbaysa dhanka Balad Xaawo waxaana arrintaasi ka dhashay sare u kac xoogan oo dhanka miciishada ah Ali Ibrahim Rooba ayaa sheegaya in weerarada kooxda Al-Shabaab iyo howlgallada ciidamada ammaanku ay saameyn weyn ku yeelatay nolosha deegaanka
taasna waxaa ka sii xun boorderkan oo lagu magacaabay in la xiray boorderkii oo musuqmaasuq awgeed alaabta ay iska soo galayso oo xiritaankaas uusan jirin oo dowladdana musuqmaasuqa dadka qaato askarta dowladda ay tahay askartii oo musuqmaasuqa qaadataa haddana doqoshyaasi yaryar oo dukaamaha ah inay aadaan weydinayaan alaabtii intay idinka soo gashay alaabtii haddii lacag ay bixin waayaan in lacagtii xoog lagu amal alaabta laga qaado ama lacag dheeriyaa laga sii qaado alaabtii la qaadana in la gubo oo shicibkiina had cuno qabateen cun la saaray oo taasna ay ka socoto dowladda
waxa uu gudoomiyaha ismaamulka Mandera Ali Rooba uu sheegay in dhaqaalihii ay ku qaban lahaayeen mashaariicda horumarineed ee deegaanka loo diiday taasoo uu sheegay inaan loo dulqaadan karin
in hadda noloshaba in ummadda Soomaaliyeed oo meesha degan aysan degin baa loogu talagalay oo arrintaasoo dhib noo ah annaga aan dhahnay bal intaasoo jeero dadka lagu dilay waxaan dhahnay bal dadka aan kontrool gareyno dadka aan dejino dadka aan wax u sheegno waxay gaartay heer haddadan dhismaha lacagta dowlad goboleedka soo galeysa in loo diido inaan horumar ku sameyno countiga oo waxba la dhisi karin oo ninka arrintaas soo bixiyna khabardaar Nairobi iska fadhiya uu leeyahay way iska xiran tahay shaqadeyda ma marka waxaan leenahay annaga uma dulqaadan karno meesha aan kaga durqi lahayn meesha ugu dambaysan taagana inaan baaba'ana maahan wax noo hara ma lahan waxaana ku go'aan gaarnay in tala kuman aan sameyno mas-uuliyiinta reer Mandera idil aan kulan samaysana shicibkana aan iskaashano
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi